S Mr. The Donny ini Black Yard pia pisa Mr. Okay, sawa. Huzuni unanifika ukilitaja hilo jina, jasho linatiririka nikiwaza kwa kina, au mesambaratika majibu sina, mkosi gani umewafika, mepoteza jina na kuwaza kanari kwa kuchana na tari, una masheri makari kila mtu anakubali, hamkufika mbali au tatizo sarali, najiuliza maswali mimi nishia kulala chali, namkumbuka da TJ ngoma hakosei, ngoma ya oya mtu mzima hakujilei, na ngoma ikatamba kiukweli akapiga play. Nimwasikiza sana, karibu kila day. Mota sami na mko wapi, mbona hamtokei? Mlihaso sana, usiku na mchana, lakini kashindikana, mmepotea bwana. Siwalaumu na wala siwahukumu, changamoto tu za maisha ni moja ya majukumu. Ila
walangu wote mbona kimya, kimya, hivi ni kweli mefifia au ndo vile meshavuma, buma, yeah, yeah. Walangu wote mbona kimya, kimya, hivi ni kweli mefifia au ndo vile meshavuma, buma, yeah, 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 yeah.
Mziki unahitaji utayari, ushirikiano, una changamoto kali hazina gafano. Mota stamina mekuwa na migungano, mlikuwa levo za mbali meshia kwenye mabano, safari za kwenye show hamkuwa na ushirikiano, au mlijenga bifu kali mkawa na malumbano, mlitamba kila mahali mkajiona machino, pasipo kutafakari ndo msha bugivo. Washikaji ni mwamisi ya QM na JC, katua bonga la track ya wana dile lihiti, ilitamba kichizi S Mr. nilimisi, nilinuka kwenye kiti lipo pigwa biti. Mnachekesha sana, za chini ya kapeti mlipondana kuchana, na ukubali sana nye mnashindo kuelewana, mala mesha tengana, mala meungana, yani selewi truth but jibu la mana. Mota stamina mko wapi na nini mnafanya? Msiwaze sana, siwaulizi kinafiki, vipi babo baya na weo miacha mziki, mana squeezy house kiki, au mna beef na speaker, mkanuniwa na mike, nipeni jibu sahihi mwalimwenu nipige tiki.
Walangu wote mbona kimya, kimya, hivi ni kweli mefifia au ndo vile meshavuma, buma, yeah, yeah. Walangu wote mbona kimya, kimya, hivi ni kweli mefifia au ndo vile meshavuma, buma, yeah, 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 yeah,
yeah. It's Mr. The Donny in the Black Yard Spear is a Mr. And I'm a BS Music na Bassam the Swagger Donny. Obi love, big up sana mwamba makili kili, wambia zikurupuki minatumia akili. Thank you mkurugenzi Barbara Barbara Madani Mchinji, kwenye hii game na wakaba na kwa kimbiza mapimbi. Okay, sawa.
Bassam the Swagger Donny.